tababarkan oo dareero doona muddo 6 maalmood ah waana laga bara doona tabinta wararka maxkamado iyo magaalada Baydhabo ku furay ku dhawaad 30 wariye ee ku dareeran xarumooyinka warbaahineed ee magaalada qaar kumada wariyalka oo aan wal ku weydiiyey walyaabooyinka iyo ku filadaayeen iyo ana casharada la bara doon waliba iyo in sheegana in iyo cashare lan baahnaay in walbadan la ku ogaado wararkii iyo tabinta la xiriira kiisaska maxkamadooyinka
magaalada waliba la raayay sin idinkeer oo kumad ee wariyalkii geeka tababarka leen ku furay magaalada Baydhabo ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baydhabo barkun waliba una ka baradaanaysada warbaahintii intabi kortay kiisiska la xiriira maxkamadeynta waan wali rajeeyay muddo 8 maalmood ee tababarkun uu sadarar doono walbadan in uu ka faa'iideysto doona sasoo kale wali ostada lahaynay in la sii kordhiyo ama la sii badiyo ee tababarada noocan oo kale ee walbadan uu ku fahanna ama uu ogaan korar si uu ku xelna maxkamadeynta heshee iyo waliba qaababka la xiriira kiisiskaasi noocaas oo kale
bismillaahir rahmaanir rahiim magaalada ay baleeray maxaa abdullahi abdurrahmaan oo ay ku metaay dhorki wariyal ee geek media woman network iyo tan ku qabtay training kaasi ay ka sabsanay qaabka iyo habtabinta maxkamado laga ku faa'iiday aramiyadan badan oo horeen ku ma qonaayeen iyo qaarsho oo revision inayda oo horeen u soo biyaani intii tobarka dareeray ba fadaanay oo ilaahay aragtay inuu ku faa'iideysin waliyadeed muhiim u ka naftaan bulshada adeegan waaya maybwa maxkamadeenta iyo barnaamijyada maybwa barnaamijyada adag oo maybwa baahan in oo la barada isku tabi leey ee wari kastana ma isku daro maybwa in aqoon in laad waaya maybwa walaal mar qaar nafta baa la soo gala korta tabintiyo di oo walaasayti si aad aan barato oo la aqoon leey anaga tamay waa ama badan intii aad riska gala iyo yaraadas marka training ka intii isu dareer walaasayti ya intii badan uu ku faa'iido fadan insha Allah markii uu sahnin googo dad oo walbadan ku faa'iido inuu naga
anoo ma leero sabri maxamed ali waan ku dareer dad urbaahin dadka baayo bakool geek may baa qayb galay toobar ku saabsanay habka koorimada maxkamado qaabka si qaabka loo xiriiro maxkamad sidoo qof ku wariyay uu ambarada lahay anoo horeyn ka saan geek walba ku faa'iidi may barajeeyaa in toobaradan lamada maalan kale dareeraantii wal saas lamadeen ku faa'iidi doon
ururka media women network oo garab ku helo unsom iyo sahay ko soo biyaaya toobarkan gudoomiyaha ururka ayaa sheegay in aragan baahiyo lan qaba tababar noocyada oo kale waana siyaasiyan wariyalka roogan gobolada dalka
maanta magaalada Baydho waxay nooga furmay training ku saabsan tabinta wararka maxkamadaha garsoorka iyo cadaalada kaas oo anaga galnaynahay in wariyashu ay bartaan ama ay faham ka qaataan habka loo baahan yahay in loo tabiyo wararka maxkamadaha sidoo kalena ay ugu yaraan ee bafuro ay u noqoto eray bixinta ama loo baahan yahay marka la joogo sharciiga iyo xeer ilaalinta in ururka bixinayo waa Media Women Network Muqdisho base-kiisa yahay laakiin gobolada dhamaan deegaanka Koonfur Galbeed waxaan rajaynaynaa inaan ka qabano toobar gaar ah wariyasha tirada maanta wariyasha loo qabtay toobarka waa 30 isku jira wariyasha ka howlgala warbaahinta deegaanka maamulka ama warbaahinta maamulka sidoo kale warbaahinta madaxa banaan iyo wariyasha madaxa banaan ee si iskooda u shaqeysta dhamaantoodna waxa loo soo wada kulmiyay in isbeddel laga sameeyo sida loo helo xogaha ku saabsan xukunada fulintooda iyo ridistoodaba marka lagu ridayo ama lagu dhawaaqayo iyo sidoo kale mujtamacu inay helaan xog ku saabsan maxkamadaha oo inta badan hal dhinac oo kaliya xogtooda la helo waxaan rajaynaynaa in ugu yaraan dhalinyaro hufan u diyaar ah fahamsan bilow u noqdo tababar bilow u noqdo tababarkan si ay u gaaraan iyagoo ku filan tabinta wararka maxkamadaha.